tababarka oo ka saabsanaya xoojinta xirfadaha aan adeegsadawa ilaafalyowka nabadgelyo bulshada iyo waliba lekada furay magaalada xudri aroonta gobolka Bakool kaasoo dareere doona muddo 3 maalmood ee tababarka waliba ku qayb galaya ururada bulshada qaybo shir duuga culimada ururada haweenka dhalinyarada iyo dadka la ku tirada badanyi ama leh socow sidoo kale daafurka tababarka waliba gobro ku hay gudoomiyaha degmada xudri iyo gaasimaha ADF-teen Women Right Development Organization oo Korea gaasimaha ee horumarinta xuquuqda haweenka ADF-teen Aminu Abdulrahman Jaama iyo ku hadlay daafurka tababarka
way baba meel aan istusudogne mas isku xoojidogne xirfado oo la adeegsado markii wada hadal mis wala negotiation la raaw la galaw negotiation ka weli kajeede inii lug wada hadala arran lama dhana ku dhaxayta salaamada dhana bana guul inaba galeen ka dhamaato way baa wada hadal doogne sida qof kasta oo xubin ee bulshada ka tirsan kaalintiis mas doorshi ku qaada fadi lankas doorshi ogi laakiin hadan wali fadaane inii isigna walsiin ku qoyaan wali qeexane oo fiiriyane qiibo masdhinacyada oo khilaafaadka ambadani ku qoyaa degmada xudurmeey hadii ilaahay ar wali tababarkan ratiis ku doordaane dad la raaw ambassador building is basanghayna dad xubne oo wakiil ku ah sidii nabadgelyada magaalada leen dhisafadi ujeedada guud ee seminaarkayna intaas ka koobnaado doono ilaahay ar
sidoo kale gudoomiyaha degmada xudur mudane maxamed maalin ahmed oo daafuray tababarkan ka saabsanayay nabadeynta iyo isdhexgalka bulshada degmada xudur yarinishay ku hadalay
runtii ayadaha maasintin xasan dhawaana insha allah way baa fadaane ani barnaamijyada lanii seerna oo dadka kan way baa ogdiina reer xudur waxyaalaha ay ku baraarugeen way buu ahaa dowlad kabargareysa mina dhibaato insha borbranche abaar baan ku dhiiday hoblis weerina dadka badanaa way yaraan geek hoblis weeri kaara mool helaw taawe hanuunka boor garaamsan muddo kaara leere muddoon way buu ahaa way adduunyu ku jiro lanii sheege walaas wacyi geliye waxyaalaha adduunyu ku jiro lanii sheege marka way buu ahaa dad ka hormariyaad argaasan way buu isin argaasan adduunyada dad iska duubmay as wacyi geliyey wanaag wada shaqeeyey khilaafaadku isku dheereeya horumar deere oobun walaayo suubsana un horumar ma deeranaan antilay rooganaana ee lambadlan ka kalay mana maalinka sacaaraday islay daba dareere armoy markan way bal ku bahay isfaham badan iyo seminaaro badan wacyigeli badan iyo lagu ku bahay armoas insha allahu wayba ku rajeynaya anii oo agaasimaha head of team amana abdirahan ani maanaha barnaamijyadaas iyo tiamshe wayba ku fadaanaya ani maanaha kordhiyan meelin wal baahadaas iidan ku jarta wayba habilaawteen baaha oo teegnayti deegaanka dhatis ka teegnayti in teegnayti ay fadaasi yaa habilaawteen kamaasantiin wayna fadayatana aramoosan faa'iidaytan onoon insha allahu ka maamul ahaan wayba si garab siin ku sii doona inuu shacabkayna isin siin shaqay doona garab siin ku sii doona si barnaamijyadaas isiin intaaba geliifadin.